choku wa dira njimbe Naringa nyuruku wakana anginyo Abakazi mungu kumote Uruji uruwa nge musase ukurusaya Chingamba chichimu wakanda virense Vateka umu vyo musika na kwa migire Biuri ate njinya Kwekwari kutio Nafude nange ni mumurundo mwanika Sikire mbe wange Abakazi uruwa muraba Niba mwenye nyisubu vina nukwe unya Sane kilo zazito wa satu zoka Oburwade wa murumada Na yaba kasi muli ya ptimarinji Muso musika winju yangi Mama mwa mutada Ate nadalabu mwingi Afi watebe batia Basudde banyabo sirimba monsanyiza timiru lya geetya okutaka na kanonga ka myaka mito ekyo kufa nkitegeera naye ate omusika akaza oluyevu n'abaana mwebusa nze kitawo kennyini tokigaana nakulabula ekiwuka nakiyimba kikyotawulira okuwalamba nabukeera mugazi wa mbudu eri Yatonde mu maroji chemanyo mutegede Wamambula mwesa nyuse Nekulaga mabwa kabina kijukira nyo Wamubuza tebino bichi Koye mwana kwete waze kuneronda Obera watara wanga Kabutongo balu masiku nenye miaka mito Na weno satuka Mbuchi na njo chanchi mese kuchitegede Wakorola we unya Takomba kumero Atambula na mugo yale mugo isimba Omugongo kwa kutukata Kukata makuru waka muru mechiro chona Sirimu alumye bantu mba dendu denyo kulaba kwa fumbatio Na video ya wanirite Yaleta kumpekezi moje kundirika Ama zika maja mavika juki za makadu mwana kakoze Mama musika winju yangi Mama mwa mutada Ate nadarabu mwingi Abafi watebe batia Kajokere nyo mkowe Akabiro uwe mbabuza jaru kwa kwa Abana abangika Nabuka luka tendi mutia benguli Bize chitamu inji baka njiva mama baka jitunda Bajaba mara uwa nangimbala ude Muna mwawete yiga kazi karu alada Kakeja miukachi waka na sandaka Ate mwatuwe unya lio sange singuli fana niri udo Zaba nambe unya kikari waka lakijuju waka kazago Amabere kumpibita Ibya kwete bitwali bubu kukwe anza Abasambie biro korogo Na musa wempa wa mumanyi chechi kurecho Gabera gemi usada Ngemviri kumutwezi mwempe uya zitwara Itunuri lalirira nye Na manyo muka mwate gatera kuwera nye Nagarwa munga tegira Na ye moleke kutumalira vana batoka kazi mwe Muso musika wenju yangi Mama mwa mutada Mama mwa mutada Atina dalabu mwingi Mama firu atibi batia Abakaza abakuru mwe Bamuganza butoka nkuli mirembo goza mwe Zimere murwa zinukuru miruru senyuba Banyabu mwanyiza atina dalabu mwingi Iyo mbilabu no mumu mazakitiyo Temule tanguli na teji anyedeke mazoku mula kakabimu yo Wanywera mwenka atufu Nguli ya nabachichi tavo jisanyo anga wesaze kusuleno abange kangindo mwana wange watu nuratio embera mbi obuyambya weyanza naddala ebiweke ebiwewezo obulumi obwo amabwa n'okumusiiwa ekiri mu ndayo mu mukama yekka yakitegeera nsi budde kambalaba abazaawa uvauvawo naye tututte kaki uvauvawo naye tutwala kaki embeera yakanakani yongolesiga kati abaliwo abagalwa abaliwo alina kalinawo taata yandiyambye nnyo ebimwanyi bwekyoba weyinza ekitabula nkwabagalwa kizaalavu oleeta gyoyinza oba katomola anyweko ayita n'emmandwa yategeera kyenaalya tusiimye nnyo tweyanziza entasiima olulala ate bulwagikaabirako tusiimye nnyo neyanziza emyaka gigenda mu kkumi bukyanjalula naye era muggwayo tyabaana bamani bano banalyaki mbasiime ntya ngoogalo mbanyenyesemu ebyennaku tubise wali sebokuba eggunda nsondesonde munveewo n'obuno kwe nayitidde amazina ga mulema wanzaaya nnyo nanigize embaawo toba munnange gano gazuula otya ebaliwa babuuza bentumira baliibe bamumira ab'emikago baggwawo ebyekafeera ali atya taba kugumya ndereye esatu kataffe byawongo neweewuunya ebyenfuna by'ensi bivutise munna tava mu mbuza nsujju mwesabira abaliwo mulere n'obulamu kuba gye twalaga kalungi kambulayo bwentyo kali bwensibudde kambalaba abazaawa